Yeah.
Alpha Entertainment's music.
Olu lwa ma hustler. Hustlers wago.
So you bob a bit.
Papu chuba. Alpha 48 but rock. Sky. J Cash. Zaji kutangwa pa number 4 Dijubunanga nibudi pesa ndangako Tekufakwa ndipacha dafaba tatuwa Ingecho ni waka chunzo na matatuwa Londi jine na lechime na fokona Lolo chalo champa shimi zozona Patijaba tukabwede kona shinga Nombeo shinga nefumia kwisa na wanjinga Temwana ndefe fine mwenya nimeka Kamonga tunyanta mwonze muminga Nemu neno
Nesha Nesha Ndatulu kusha awe mwani Nesha Bishu pape mwangi Bishu pape mwangi Ndatulu kusha awe mwani Nesha Kufuma kachelo Nesha Nekukengilila Nesha Nasunga lonze Nesha Narisha lonze Nesha
Nera Sista na crop top umudea Gomundi nangwe mle mlela Shovele lava fika pembena Mpaduche na vene abungone mpele Telele kubooking ako taxi Kubute kububu wadi dunia fionze We nani kwa tostanda michopo mchisokone FYI nani ndani pila taxi Kana nanda pada tida mungkondo Patiteche chapa sake mungkoto Mutatende kubachoko ya kubonzi Umina mwanzi nana kukutobele chikondi Hello Nishi
Nisha Nisha Ndatulu kusha awe mwani Nisha Bishupa fe mwani Ndatulu kusha awe mwani Nesha Kufuma kachelo Nesha Nekukengilila Nesha Nasunga lonze Nesha Narisha lonze Nesha
Yeah, everyday ni kauka Ni file ni pitilize bine inafauka Osaleka bine kafauka Penpa za pali makrokodia ilo tauka Osa tilionze olote ya kuskaiba Chilingi sako maba ni musaifa Hello life kulipe kuibriba Real talk no lie big shout out Skyfa Ni mapushinga mafaos and I'm winning Venfu na ndabi peza and I mean it Hello please never give up finish Uzambo dabocha bemfuti yako simisa
Nesha
Atisha, atisha
Ndatulu kusha awe mwani Nesha
Chibacha
Bishupa fe mwani
Bishupa fe mwani
Bishupa fe mwani
Bishupa fe mwani Ndedipendati
Ndatulu kusha awe mwani Nesha Kufuma kachelo
Nesha
Nekukengilila
Nesha
Nasunga lonze
Nesha
Narisha lonze Nesha
Bagai pasinya
Yuki
Bachipudu kusu
Kupanza
Bagai patuapia Wakantoromba
Kispisa ipopo
Wamasada wakansen
Mr. Dice
Atisha
Take cash
Aslaz atisha Let's go
Uncle Camellia Thank you legend